Iki kigo kivuga ko kihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda COVID-19 mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza. Abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo. Mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye Ijwi rya Amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye. Uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka Abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa. Ni Bwana Emmanuel Nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri RDB.
Ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga, ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye, nyine muri bihe bya COVID. Ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa amahoteli 18, 15 abari barafungiwe bongeye gufungura. Sherando buriya yahanwe umwaka ushize, yahanwe igihe cy'icyumweru n'amande, ariko irafungurirwa irakomeza. Ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Carlos Club Hotel, hakaba iyitwa Amaris Hotel, hakaba na Canary Olympian, hari ahantu bajya berekanira amasinema ku irebero. So ibyo bitatu nibyo biri gusazinga ukwezi ko gufungwa, ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo. Ahubwo nuko twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya COVID.
Si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa Kigali bifunzwe, kuko ibyinshi mu byagarutse ku rutonde rwa RDB byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye. Umukozi muri RDB uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego.
Akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing, ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira. Ikindi cya kabiri, nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa, ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafye batayubahiriza. Ugasanga resitora zigomba gufunga saa mbiri cyangwa saa tatu, wahagera saa yine ugasanga baracyafunguye. Hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakuno amabwiriza bisaba, cyangwa se bakinjiza abakiriya. Niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha 28 COVID cyangwa se 72, ugasanga hajemo n'abakiriya.
Urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo, kuko mu Rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga 1,000 kandi menshi akora neza. Gusa abakora muri uru rwego bo batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'akibirimo byateye urujijo. Uyu ni Bwana Nsengiyumva Barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu Rwanda.
Gufata abantu bahanwe bikagaragara ko bamikosoye, hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya, bifite ingaruka zitari nziza. Hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufitiye nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi. Burya aho umwihariko wacu ubera ni uko ibyo dukora ntabwo byungura twe tubikora gusa, ahubwo akenshi usanga byungura n'izindi segiteri nk'abahinzi ba supplying ibyo kurya. Ingaruka zo zirarebereye, ariko nanone tukavuga tuti ibyo byakozwe ntabwo ari bwo byagombye gukorwamo. Niba hari abatubahirije amabwiriza, abo bagombye nibo bagombye kugaragazwa yuko batubahirije. Ariko ntibari kuvanga abahanwe abarangije ibihano se.
Ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu mabwiriza mashya hararebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha 28 avuye kuri 72. Ni ibintu byashimishije abatari bake, cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu.
Ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu hoteli, urumva niba twishyuraga iminsi itatu tuzishyura umunsi mu ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro atatu. Ikindi cya kabiri, nk'umuntu ugenda cyane, hari igihe ugenda ufite umwanya muto ukamara nk'icyumweru, uzwi ko ufite icyumweru kimwe warangiza iminsi itatu ukayimara mu ihoteli. Urumva ni ukuvuga ngo uzajya umaramo umunsi umwe cyangwa amasaha 24, hanyuma usanga umuryango. Hakaba n'ibijyanye n'umwanya twamaraga mu ihoteli, ni ukuvuga ngo uwo mwanya iminsi itatu, noneho umuntu akaba yamara umunsi umwe mu ihoteli cyangwa amasaha 28, hanyuma indi minsi ibiri isigaye cyangwa andi masaha 48 ugasanga umuryango. Kuko biriya byari ikibazo kubera yuko harije ufite akakonje gatoya ukaza uje kureba umuryango kira ni icyemezo cyiza leta yafashe kubera yuko abantu benshi babihomberaga
muri ibi byemezo banagaragaye n'irindi bwiriza rishya risaba ko abagenzi bagenda kuri moto n'amagare hamwe n'ababatwara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha bagomba kuba barikingije COVID-19 ndetse uzabirengaho akazajya hano modoka rusange zasabwe gutwara gusa abagenzi bikingije COVID-19 ndetse abazabirengaho bakazajya bafatirwa ibihano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.